My haters unfollow and follow. Impilo yami ngathi siyibhayi squad. From squad antwana angazi Wu-Tang. Mangivalelanga ngibole ku-plane. From isikhokho manje ukhokha ama-bills. From ijondi manje hlala ku-hill. EFTs they got a couple of gungus. Your girl ulana and ungunu. On the charts and inside of a boomer. She keeps coming back and ngathi coma. Monumental sengidinga it's that true. Angilibambi ukuthenga ain't got time to. If you faking it, ngibona ulegu. If you faking it, ngibona ulegu. Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi.
Non shall pants, but I figured in. Who cut the pants when I'm really pissed? But I'm smiling, man, and got his pants by the pants. I'm a wheel can and it's getting me. Never saw another pass, I'm a millimeter. When my man's a man and was a millionaire, this is moving from the crowd. Still, when you're crooked, I signed them for some music. What was up, I didn't get? How come I'm getting following? Cause I'm in the man, card and I'm not sure next. As long as it's a night, it's under one to my night. Tell I'm on a young lad and such a was it. No apologies for the name of Coco, you may go for one. I give me silly good and free. I'm on a skip.
Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. 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 Excel alright. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi. Makufikisi nje cela uhlale phansi.